Iserwengo elimu kunonyereza embere ebiride ko omusajja okutta omwagalwa we abadadukanya akaduuka aka mobile money mu district eno. Bino bibadde mu Maida zone mu town y'Ekyazanga mu district y'Erwengo. Omugenzi ategere kisenga ye Judith Nalukwata ow'emyaka 23. Kigambibwa Nalukwata ne munne we babadde baagalana babadde balina obutakkaanya. Ayogerera poliisi mu bendobendo lya Masaka twakasiri ategeeza nti poliisi ekutte Kabanda Ronald omwagala wa Nalukwata agiyambeko mu kunoonyereza.